MartinSafi.com.
Him to the few sticky. Sick with the can they do what wanna do. Sick him to the few sticky. Sick with the can they do what wanna do. Ideas me kwa gani kuna wengine wanazingua. Ika mama mami na kuna wala anaojua. Bakisteria kuganda ukijanduka unaibiwa. Itiki sama bejo kitiki sambo na poa. Ila wanangu unapenda mukicheza we ile steria matua. Kama tua Jite kenye kama tuwa Ibado sijafikia Wote pijama koti kwa speed Nchombele baba Na pijama koti kwa speed Nchombele baba Sikwe pesh kesh Minataka kesh kesh Tacheka kama si check Watoto watanipa keza mepata majina wanetwa na vimba Wengine wana kopi kopi hawawezi kutunga Kamzikiunge kwa gamacho tusingiona gavipo Zikiunge kwa kerere tusinge sikia viziwi Zikiume kwa idea gira mtu anatua ya kwake Zikiume kwa wandishi gira mtu ana nyimbo yake Leo nandika idea chakuna imba idea Inandika idea leo na imba idea Wanangu seri ya kuganda saa Ika unaganda saa Isiju hivi ama hivi wokicheza saa Tiki sama bega saa Haina kupaga Uwe hira mzuko kipanda wecheza seri ya Chekecha kushoto Ichekecha kuria Ichekecha kushoto Ichekecha kuria Cheza chekecha kushoto Ichekecha kuria Wanangu anataka vibe Si wamezoe ya vibe Wengine wacharewa vaibu DJ pija biti vaibu Aona waita njo Wote pijama koti kwa speed Njo bele baba Na pijama koti kwa speed Njo bele baba Masera smati Ndo sisi Na pesa itaji mtu mwoga dula mwamba menechari Wazi wafo mobu, wanaitwa King Matua ah.